bada. You want to hear a bad man, that's a two.
Me, but it is sound nice. Every two you be in now.
Come in. Yeah, you sweet like a melody. Opana gwa bongo muhabati. Obuku bimisa no wanga babi. Babidi babidi binyuma daburi. Panya poleva na eva. Yizali vila uunga siku chawa. Teba kutisa ba exuke future. Na wale kabalie na viganze na bachawa. Yewewe kama ye yake. Yewewe kakumutwe kwake. Yewewe kakwese kwe kamira. Kaila. Yewewe kama ye yake. Yewewe kakumutwe kwake. Opana gwa kongo muhabati. Obuku bimisa no wanga babi. Babidi babidi binyuma daburi. Panyambole vanda eva. Yizali vila uunga siku chawa. Teba kutisa ba exit future. Na wale kabalie mabiganze na bachawa.